That's a baby, a young legend.
Wanaotaka ni kuache, hivi ni wakina nani? Mimi ni baki na nani? Ama we ubaki na nani? Baby baswa siku kasi, manoja wapa nafasi. Manoja wapa nafasi, yani atuja wapa nafasi. Nina upendo gusanisha, usije basi baby kwenda kutisha. Sisi tunabishaga siku zote zote za maisha. Hata tukifa mapenzi yetu, baby sisi tutawakilisha. Yani tutawakilisha, oh yeah. Hawatuwezi, hawatuwezi baby sisi. Kwa mapenzi yetu hawatuwezi. Baby hawatuwezi. Hawatuwezi, hawatuwezi baby sisi. Kwa mapenzi yetu hawatuwezi. Baby hawatuwezi. Achana nao, achana nao, achana nao, achana nao. Wasijifanye baby wanajua, yani mimi ndo najua. Tena nachokifua, tena chakuwasifua. Waki na upendo gusanisha, usije basi baby wakakutisha. Sisi tunabishaga siku zote zote za maisha. Hata tukifa mapenzi yetu, baby sisi tutawakilisha. Baby tutawakilisha, oh yeah. Hawatuwezi, hawatuwezi baby sisi. Kwa mapenzi yetu hawatuwezi. Baby hawatuwezi. Hawatuwezi, hawatuwezi baby. I was a wizard, baby.
So baby, a young legend.